Freedom Music.
Fanya unaeka caption, mabaria wamefika kwa captain. Bari ya babdos karita zugu, wamemwaga unkalugu, waite machizu wa kigugu. Kisesa pija minanda kama ya mpugu. Sema kwali kino toni bado sinja sikia puya puya. Weasani bado sinja sikia puya puya. Utantali bado sinja sikia puya puya. Utasani bado sinja sikia puya puya. Wanakawe bado sinja sikia puya puya. Utegeta bado sinja sikia puya puya. Bagamoyo bado sinja sikia puya puya. Utasani bado sinja sikia puya puya.
Sinja sikia puya puya. Sinja sikia puya puya.
Hawezi kujiongeza kama kambale, yani bado natereza. Nimegiza chewa, kare chapweza.
Kama chuzi wati pija panga nyingi bazo mwete siyo. Mwete siyo, mwete siyo. Pija panga nyingi bazo mwete bagala. Mwete bagala, mwete bagala. Pija panga nyingi bazo mwete mafoko. Mwete mafoko, mwete mafoko. Pija panga nyingi bazo mwete busan. Kubuse busan, kubuse busan. Pija panga nyingi bazo mwete nari. Wena dolari, wena dolari. Pija panga nyingi bazo mwete na begi. Wena monte begi, wena monte begi. Pija panga nyingi bazo mwete na best. Kuma nige best. Come on, nigga, bitch. Pinya panga nyingi basio mwete siyo. Mwete siyo, mwete siyo. Mwete siyo, mwete.
Sina piriwe.
Kona mino nye mikono. Royal Commission.
Tizi what?
Royal Commission.
Young kids.
Royal Commission.
Dema shumi.
Royal Commission.
Tizi what?
Royal Commission.
Riders.
Royal Commission.
Manangu suru mjeuri. Mitoto South Africa, mitoto wa kukela kela, mitoto wa kukotwa. Sharif magoride.
Watoto Ilala, watoto Buguruni, watoto Mtwara, Mkana Lady, watoto Senji, watoto Zanzibari,
watoto Vikindu, watoto Kisemfule,
Matoski Party, Matoski Riako Pupu 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 Pupu
Ha, watoto Mtoni Mtongani, mwanangu Mtepezi, watoto Kazitiari,
mwanangu Nanga Blandi,
watoto Mwananyamala, watoto Mwanyete,
Tumegufa Kirimbu Baga.
Watoto Lindi Luangwa, watoto, watoto Tangoma, mwanangu Tiso Mwana Neja, watoto Mafarisayo. Uhu inashusha akikusengeni msima wako msima geni wake
Freedom Music.